Hullam.
Press play, play back, you track it in.
Malu.
I guess you need to come find your turn.
One time.
The central zone is to zoom, baby.
Do I see you?
I'm me.
Skin your power when the magic down as your vocal cords. Kwa taratibu watoto to see your overdose. Vichwa panzi wako faster kwenye kukopi notes. Danki danki no position ya kuweka pose. Safari wa kenge unikuti mamba. Kama kisasi basi nitalipa kwa lipa namba. Character nyingi sometime na kuwa mshamba. Sometime fresh, sometime nitachokupea mwamba. Tume na gozo path ni slow. Tukitimba inakuwaga show. Tumejiseti suna tuone mbu cheki mikaona nikisema suhu tuamini kila kona tunao. Wow, vile napanda wana wonder how. Toka kitambo tunazizaba gizi pusi nyao. Walisha leta madhera unambeda mother bow. Tumekausha wasidani tumejisa how. Kisikia one time ujua ni shiazi. Tunampa chai shabiki mandazi. Napenda GNZ na mix na mashangazi. Game kabla ya kunipa dough ikanipa mazi.
Unaweza press play, play back, hear it track it tena.
That's right.
Na kesho ni kem kanafanya tena.
Okay. Ten.
Unaweza press play, play back, hear it track it tena. Na kesho ni kem kanafanya tena.
Malu.
Ten.
Hawawezi kurelease our MCs wan exist muda distract. Kitu succeed mziki so kichwa kichwa. Napiga flow kabili jao jasema Benny the Butcher. Msani umru na kwenda bado na jita the future. Nade wako tusha mfuma kwenye mtungo shadi sheta. Wanaono kula na ujiwe ni movers pia na shakers. Minachezaga na madusko majengo tunauza scrapper. Kasa usongo bado mdogo toka chuo nenda veta. Generation Alpha na Beta na Z. As matter of fact, mama na kitembeza, baba chafu. Yani kama revocatus, baba chao. Ineza kwa feza so kesi, ukaliona sasi. Legendo transition, masikini kwenye ko. Masikini utafanya mama, auze chini, mwende cho. Bisho utafanya kaka kupiga zege, haule so. Na hata dadako kiolewa, both team to score. Ifusha jo livozaliwa, baba kwa likuwa na nyege. Soli mwengu wanakuwa kwa nyundo, kileta umende. Na mziki tabidi tulete visenti kave chenge. Ukinona niko na tagi, upande chila, upande chenge.
Unaweza press play, play back, hii track it ten. Na kesho ni kiamka nafanya tena.
Okay.
Unaweza press play, play back, hii track it tena.
That's right.
Na kesho ni kiamka nafanya tena.
Okay.